dajimsafi.com.
Nipeli nijua au ni moto mbona launguza, alo wana maji au ni jasho mbona sielewi, miaka inazidi kuganda siku wazisogei, saa kwangu kama mbovu mikuki haikimbi, sekunde yangu ifike ni ame na kupanga, sekunde fike ni mjenge mama nyumba, sekunde fike ni mtowe mpenzi out, nipena kagari ni wabariki na rafiki. Natamani haya mateso ya ishe, simu ya raisi ite na minuzuri ya ikulu, one day ya ningepata fuweni na mimi nyache kuwaza mikeka ya iripeja po madeni warau kabla sijazeka, wale tijae pesa kidogotu, simu za ndugu na sosite tu, hata kukitokea dharura ho na mimi changie kidogotu.
Sekunde ya
it's on the way,
sekunde ya
it's on the way,
sekunde ya
Mungu wangu
masaya soke yone baraka za
it's on the way,
sekunde yangu
yacha,
sekunde yangu
na Mungu wangu
masaya soke yone baraka za.
Yeah, 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 sikino limechanika na kupauka kiasi kitamu cha rombo, kula yangu ya tabu tena kwa mtu kejeli maneno ya shombo, vidonge vya singizi gharama mia mbili, sibora kutwa nilale mara kula ni elfu tatu, vidonge vya singizi gharama mia mbili, sibora kutwa nilale mara kula ni elfu tatu, nyowa nywele kwepuka gharama ya sabuni, mafuta ngazi ndo nayo paka mwilini, usafiri wangu wa kudandia roli, dawa ya meno nechana mpaka chini, wakikosa wao wanapiga simu kwa ndugu wasaidiwe, tukikosa sisi na kukunjia goti Mungu utusikie, wakikosa wao wanapiga simu kwa ndugu wasaidiwe, tukikosa sisi na kukunjia goti Mungu utusikie. Natamani haya mateso ya ishe, simu ya raisi ite na minuzuri ya ikulu, one day ya ningepata fuweni na mimi nyache kuwaza mikeka ya iripeja po madeni warau kabla sijazeka, wale tijae pesa kidogo tu, simu za ndugu na sosite tu, hata kukitokea dharura ho changie kidogo,
sekunde yangu
it's on the way,
sekunde yangu
it's on the way,
sekunde yangu
Mungu wangu
masaya soke yone baraka za,
sekunde yangu it's on the way,
sekunde yangu
sekunde yangu yacha,
sekunde yangu
na Mungu wangu
masaya soke yone baraka za.
Peter Lupango
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.